gabadhiina subhaano mara shabeelle xirato mara khafiifa huwato magacaaga ii sheeg magacaygu waa sharaf sharaf xaaji weeyaan aqalada xariirta dhinac baan ka jooga allayaa u sheega tinta u shanleeya nahooy samsameey sabaax nuurey adoo kilkiliyo kalluun badaney adoo xajka jira xasuus badaney saaxiibtaa casha cashaq maad dilay ugu dambaystina aniyo geeloba ugu banaan